korsa ana yi hakkunde bibbe e saraabe so tawa bibbe worbe so tawa bibbe rewbe dun ana yi hakkunde bibbe e saraabe be sukaabe saraabe mabbe ana korsin dum en sanne be kolliti hono be gori e saraabe mabbe
nere kadi
mi babbada an yidi kan sanne fes wadi hono ko modja ko jabta fiide kan gasu mira dambe wadi kulleji bondi ono fiabe hono fugo hasangin e modun babban an hokka kam do saabe mi jenga sanne tegal modu mi bidde debbo goto to galle amen men min be jeegonno worbe taton roobe taton ga mi buri jideede to saraabe tan saabe babba no wi keddam en wala tagoji lobbi
to kulori gagele
mbaaki suko dun latto sababu de ka korsa ana wada hakkunde be sukaabe e saraabe mubben yude banamba yaade kulikora yottaade kay be himbe kulti ko woni hakkilaji mubben
personnellement le ben dembe
me horna jaati mi yidi baddi dan fu ga sa yi goto e mebbe mo burmi yidde a tawan o neddo tentejo o ana jaba hala hunko dan saabe tagu biddo wungu natto saabe so saraabe makko yida mo san bura keddambe neddo haana tawede li galle modun yida biddo goto bura baddi keddandi minke mi don jaati yidi suka yoga buri baddi keddana fu mi golle Allah tanno gane ana han wattu hakkile e mudun son bibbe ma kawre an jaati sarao amma en kersa sara ana han holude bibbe fu e da mudun yibe won inda goto e babba goto fi goto bura godde mebbe
e ni abe fakile bakile
ka korsa gonka hakkune sara be bibbe wana mere e dum fawi do jingu teddengal denagu e holare golle tunkara won e federe ko tradda
ne pa montre ayna
natta hana serde baddi mudun hone misale yida goddo bura goddo ma wakkati fu wadna goddo hunde gonne joppa goddo dum wana ko mujji yoga saraba jaata antun fe haajmi wala es jande bibbe mo en yogaabe be wi an misale goddo ana wel hakkile goddo wela hakkile sa wadi dun biddo mo yitta sanno kany milan ana buri goddo li o hakkile goto wugo natto saabe jaati jommu wara jokka dati di mojja saabe so jokkini a tawan o suka wara natto jaati neddo mo wala tagu lobbu neddo an haani wattude hakkile e gidaali biddo sanne
le galo na moins d'affection
saraba fu won korsa ko jogini bibbe mu ben le galleji fu e wi docteur seydou loa kanon o seba hakkile holiti wi de saraba kana senude suka e mubben
katteli ka ye yoro
ko buri hewde mudun a tawan koddaajo ma tokaran babba ma inna be buri yidede sanne to saraben buri baddi keddande ga ana han wattu hajjide e hono di gidaali baddi ga won suka be yogabe giddibe pamarbe andibe huune ana way kala sara mebbe tinno mebbe sabbe ne waanata yimbe mobe le nyalade warande hono yimbe jomrem inde ma laamu ko be teddube du e nandana mudun sara ana way hebde o suka heltamo holam atti lobbi dudu wawa natar saabe jommudu yide bura baddi keddandi joga sukaabe du tagoji mum en lobbi ko natto saabe so saram en yidabe bura baddi keddandi
fanaka comportement fe
gutteji hedun watta sini saraabe cendi sukaabe mum en burni jogaabe wobbe dirisa tarawre andindo kabar kilo notake gollandol
c'est ce que les parents doivent éviter
sara an han wattu hakkile sanne e yidde biddo goto wanya goddo sabza ye jaati feeli misali jande a tawan soni mawrlo wawa huna huna ko noddete mathematique ta miral ana wawi dun a tan saraabe jaati watte fu yennam mawla don yeso mira don du an wa natade saabe kanko mira do o holla bural do mawlo gorko ga ko portrisato o sara on haani hollude mira do andido huno tinno famintina mon mudum gorko morra don du o wi adun wada sobe fahanne tinno janga du bur mojje watte fu sara an haani hollutunde mira be tinno pabondura burdo kaymo bura fu e fu be tinno be pabondura
dede le faible
o andino kabaru hakkil holuti wide sukabe fu ana kani fondede dirisa tarware hakkilo mudun sarabe ana kani fondede suka mo ben e wi makko sini a burne sukabe yogabe dun ana wawi wadde metta la yonki